joma nyieno kumi adonjo mondi na lando publicly bawacho joma nomi onge tiendegi mar apply to joma nokomi to apply so ka noko apply you should take the first opportunity mondo apply mondo nyithinde oyud kaka somo maber.
Okay.
Tom Jaseme wacho ka wariwo luo anaparo is a good conversation riwruok mar oganda nikech the glue manomakowa en Baba Raila Amolo Odinga. Kuro the glue onge. We as the leadership of Luo Nyanza must be deliberate to make sure ni oganda riwre. And for example Osiepa Raymond ni a government.
Yes.
Onego wabog tiende mondo kik ng'ato mul tijeno. Nikech in that way eka oganda nyalo konyore.
Okay.
Opio wandaye ni energy. Onego wabog tiende mondo wayud more traction in energy sector.
Okay.
Mbadi Nyang ni treasury urito pesa. Nyaka wabog tiendegi. Then in the process we have a concurrence. But now the mandate in the Luo Council of Elders mane tich margi maduong' emomiyo gin jodongo. Kik gibed jodongo maringo koni gi koche, gibed jodongo moriere maringo gano.
Kik gibed jodongo ich.
Ah, maduro kawari. So, Bargalare, Abuolo, okwa wach ndara mauranga, kadhi siala. Adwa confirm. Osebedo tendered, osebedo awarded, and a priority road for me. So, within 2 months, gibona na contract karingo kanyo. Ano kabiringo contractor, but gibona na contract karingo. Kurunga roke griyam ringini yan malos. Okay. It's my responsibility. Gima, nya winyo kateka inya, ndi wado ma siala. Ema nyo negubedu bedu director makera.
Okay.
To nyo uke mangundu. Na timo gima mama inyalo timo, kaka dhan. Mwono chia nyube director makera. Kima nyo bedu solution na mayot yore mama game. So, we are looking forward to another battle. Kwa uching jabia, awacho ne, and I say loudly here, abu nyiso jono gamondo ongwon ne.
Okay.
Aparo ne ndalo mane mane watiyo gi William cha. Ne gibiro magidwa wang ofisa. Buga gichware go gam. Pero ye mago dano. Dano ne gi richo ne obe nyaka ngwon ne. Okinyal mako gik moko matek ahinya. And ndara mar Luanda siya abu wuoyo gatandi because last time mano lose wan gatandi mano kete pesa. Nwariri game galego bua kito pesa makera. So we'll involve chairman mar budget wane kaka inyalo time because of both of us.
Okay.
Lights maupanda ma next usirandu I'll take it up mundo wane kaka inyalo lose. Gerald Doda wacho ni 2032 koma siya iritua because you see koma siya ochako gea lego. Kuoka lego oringo the ugenya kuo kugenya automatically lelo ndara
Obiro
Mutumbu. Busia Road.
Apeji, Obiro Gye Mutumbu. Mutumbu,
Mchope.
Ah.
Mutumbu kanyi manti ngatma, yo game ose,
okay.
Ose loso.
Kuro kubo kugenya to Obiro Mutumbu.
Yo game ose loso dhano.
Koko di bwano ki rariyana.
Bange kuro kubuok, ongado di rariyana. Bangi, rariyana Mchope 2042. Yo bwano orite 2052. Genjiro en gima nyasaye opango. Arige Chris. Alan Roma nyasaye. Gima wacho, timre.
Okay.
Nikeje achamo ngono ne. Okacham teko na.
Makaki wacho no, kamane kaka ya?
Edhi bedo. In your lifetime.
Okay.
Yeah.
2032 en game Mutumbu.
Kamano.
Okay.
Ae, Edward Majala, Edward Erukamani, you have coordinated well your colleges, especially Basari. And I will continue partner Kodi. Mwadoneka kajithena nyalo sumo. Ae, Abraham Mutino, watch office assistant chief.
Yes.
I think I'll take it up in this coming budget. Joga paro karama winja. I'm sure I'll get a pin. But I'll remind them ka wukai. Ae, wado moro watch Shanta Gold. A number chiel, my position of Shanta Gold. Any kikwa bedi na hari. Kikwa bedi na hari. Nyeja Shanta dwa loso committee sa kwero joga ni onge committees miloso sani.
Yeah.
First, nyaka wawinjre.
Mm.
Kalo ramula, 1 acre.
Mm-hmm.
And 1 million.
Mm-hmm.
Kidwa compensate ngama lope ni goal.
Mm-hmm.
Okonya albedo 1 million. Nikeje enge dhahabu buwe kanyo.
Mm-hmm.
Number two, nitie like me, for example, kakalisha.
Mm-hmm.
Nitie jonyuol na aiko dala. Gimi mm-hmm. minaguno managenra go.
Mm-hmm.
Okinya albedo dala wakanya nidwa kunyo goal, ti goal chuki maminwa.
Mm-hmm.
There must be an understanding. There mm-hmm. must be a cultural understanding.
Mm-hmm.
Nwa timo nadi. Ere yu mwanya timo go. Mwa respect jwa wano nendo. Kod yu mpunti. So that conversation. Kasa antadwaro, they must have that conversation. Kod yu game. And okay. they must convince me. Ni is in the interest of yu game they enjoy the value madhahabu.
Mm-hmm.
But I do encourage yu wama timo mining. Matindo tindo. Make sure. In that mining process, kiki mark mercury direct, you can have the money kawuono. But after 15 years, cancer maki, kiki mulu mercury gilueti, you are exposing yourself to tuweche, mark cancer.
Mm-hmm.
So, inyalo bere kupesa kawuono, ni kechiti mo artisanal mining.
Mm-hmm.
To in the end, valu mapesa no oge, ni kechobo rumu kithiedri, okno bedi. Nge maber, malo rengo, tiyo gigi mangini ya lunegi.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay.
Yes.
Girumo?
Girumo. Atiko pejo kote.
Okay.
Ay, adwa gondiyo gemero kamano.
Mm-hmm.
Kumalama agi.
Okay.
Magi sebedo kokoda kum genu. Magi bedo kokoda.
Mm-hmm.
Tadwa wacho, ngeso ni.
Mm-hmm.
Pode siaya. Jagema nyalo to be. But ntie a few coordinators ma running the show.
Mm-hmm.
Mundo okawa 100 per word.
Mm-hmm.
Madhi siaya.
Mm-hmm.
If happens when you multiply it, what is about 1,500 people.
Mm-hmm.
Majo game of the one.
Mm-hmm.
Gimi wacho, gi leaders gi.
Mm-hmm.
We are going to have leaders mangen.
Mm-hmm.
Mabiro siaya.
Mm-hmm.
So, number chiel, nitie about 20 MPs.
Okay.
Yeah. 20 MPs, mabiro. Mabire function.
Mm-hmm.
So I encourage Jimono B, Niti Irene Mayaka Biro, Beatrice Elachi Biro, Tindi Mwale Biro, Esther Pasaris Biro, Joshua Ron Biro, Catherine Omanyo, Acting Secretary General B Biro, Fatuma Network Biro, Ezena Lemetian Biro, Lilian Gogo Biro, Moses Omondi Biro, Boyd Were Biro, TJ Kajuang Biro, Honorable Humi Arun Biro, Mwalimu Rero Biro, Honorable Nabi Biro, Honorable Polo Bur Biro, Honorable Jared Okelo Biro, Ivo Bara Biro, Aduma Biro. So you can see the number of leaders.
Mm-hmm.
Mag ODM.
Mm-hmm.
Mabiro Siaya.
Mm-hmm.
Shows they are comfortable and gisapoto Burudinga.
Okay.
And I want to encourage the other people who have different opinion to find traction in respecting the legacy Mar Baba and trying not to go against legacy Mar Jadung Raila Amoludinga Manowewa.
Okay.
And I encourage Jowa to turn out in their numbers to come and see for themselves. Also important to come and see Mandileo, my president, Temo. Stadium kako segero,
mm-hmm.
affordable houses mo team, chiro kako gero. Surely ngado nyalo kero nupesa giduto to put them the wacho weche maricho kum. The last meeting, Chris, mana wani od nyika. Raila no wacho no kapri wangi do wok. Wacho ni adier jalango ni. Kopi mo gijo mo se partner go. Jalango ni is better. No wacho kibaki tosha. Immediately Kibaki was sworn in, Kibaki no local number ne, Maraila could not reach Kibaki. Raila could only reach Kibaki called the ear, Mata Karua, Togo Seal.
Mm.
So opimonwa kocheko ya gotini. Gigik majakot osetimo. Ngato no kugone kura. Togik mosetimo gintagalan. Ngato neutimo demonstration. Kinomi ministers ang Molo and ministers are beach. We need to be careful. One, ni wabende kaka yoluo. We must be part and parcel of this country and sit at a table. Mwanya ipoge, ipoge lemu. Table ni okupoge street, ipogo, street house kaya.
Mm-hmm.
Kata presidents.
Okay.
To secretary mwakama ipoge lemu, PS my interior, and Dr. Raymond Omolo. Kuro wani chunyi. Okay. Ngamado uo Chris, o the other kende. Okao jawada kinyithine, gidi go Europe. Wani wani chunyi.
Udi Singapore.
Singapore, okwakavukana nmondi kwago kono. But what is important is good is good to give hope
yeah.
to the people of Luo Nyanza.
Mm-hmm.
The hope leaders can give is by ensuring onge nyathiman dala moko the school. Gik matindo tin matheko, we must demonstrate ndechini miloso. Kaka me the loss ma wok Mutumbu to Siaya passing through Sirembe.
Mm-hmm.
Eka jopinyi neno dalili masirikal.
Mm-hmm.
We can only feel it kwa stay. If you go to central, niti endechi ni madhoki mawote.
Mm-hmm.
Because not loss but loss. To loss gi, tax ma Kenya.
Mm-hmm.
But kata ngata chok tax ma Kenya, kuku winjire kode.
Mm-hmm.
Okunya loso ni gime duwaro.
Mm-hmm.
So I encourage all of us to have a reconciliatory moment.
Mm-hmm.
Ma Ramadan, kod ma Lent.
Okay.
Mundu walem ni pinywa. Walem ni leaders wa. Mundo winjiruok makare obedie.
Okay.
Tadwa wacho, Sani Catherine Omanyo is acting as SG. Tunga manose declare ni kao tisu funa nena an. Kurojo wongi ni kao biru mbele kanyo.
Mm.
Tiji na anana kuwa kuchong. Unga manose wacho nduwa biru SG apart from Malaysia.
Makuru.
So we must have that this conversation about it.
Kendo?
Yeah.
Pudi na inuke inimundu?
An is the best secretary general of this party can have. She's very good as a caretaker, Secretary General.
For the records, any Mheshimiwa Elisha podeng neno ni mondo in midibedo is Jimarudia.
Yes.
Okay.
Yeah.
Right. Nitiri jahera moruma ohero telo mari kendo mosiga kapile kapile kaoka chwalo mos ne adhi bedo jamakosa ilungo ni Linet Ododa Lady Linet Mukulumbi Gatundu wacho ni imonda mosi kato osiepe ni moro milungo ni Arthur Jakomar jo Pico Game wacho ni mondo mia mosi ombudo kombudo wacho ni mos jawagai
yeah.
Mwono mi amosi.
Yes.
Kato kao mwos bende mara Sila Madingu.
Silas.
Eh.
Silas my MCA.
Eh.
The young man is doing well.
He's doing well.
Yeah.
Very good. Iru kumane nyamu shumio kumtulu mari kendo kuombende duwa kupenjo mane wantiri kuru kaindi. Kunde ma isengo nidi loso negigo. Ogenu ni mano brotimu reyo makari kendo nyo sayo teni yore giduto. Asante sana.